Murahoneza, amazina nitwa Patrick, ngana n'umushinga wa Uniting Victoria Tasmania Limited. No munsi nifuje kubagezaho audio y'impinduka zijyanye n'amategeko agenga corona ku bantu batuye muri Victoria, byatangajwe na n'umukuru wa Victoria. Ubu nyine ushobora kubona kugira abantu babiri mu nzu baza kugusura buri munsi, abana b'impinja cyangwa se umwaka umwe ntago bo barimo muri uwo mubare abantu babiri, ndetse n'abana batoya bandi badafite ubareba ahantu bari bari nabo wemerewe kubazana. Ikindi, isomera bitabo cyangwa se library zirafungura ku bantu 20 mwindani. Nta bantu bagomba kurenza 10 bicaye ahantu hegeranye, bagomba guhakisha yuko bicaye gutandukanye kandi bakubahiriza rya tegeko rya metero kare, hanyuma bagashiraho na metero 1.5. Bakisha yuko hariho ibyapa bigaragaza amasinye, hariho ibyangombwa byose byo gukaraba intoki n'isuku, hanyuma bagakisha yuko banditse abantu bose bahageze byose bikubahiriza kugira ngo bazamenye abahageze n'igihe bahagereye n'igihe bahavuye. Amakanisa yemerewe kugira abantu 20 ariko basengera hanze, ndetse n'umuyobozi wabo umwe, no kuvanga 21. Iri tegeko rije risimbura iry'abantu 10 bari baratangajwe, ariko ibyo birori byose ntabyo kurya bigomba kugaragaramo cyangwa ibyo kunywa kugira ngo bidashobora guteza ibindi bibazo. Amaresitora n'amakafe bagomba gufungura ku bantu 70 hanze, hanyuma abantu 10 mw'imbere, ariko bagomba kuba bari ahantu hashobora kujyamo abantu 40 kugira ngo bashyiremo abantu 10 bicare batandukanye, bubahiriza rya tegeko ryo gusigamo metero 1.5 kandi no gukaraba intoki n'ibindi byose bisabwa. Ni inshingano z'abantu bafite iyo mirimo guhakikisha yuko abantu bavuye Melbourne baticara muri ayo maresitora cyangwa se ayo makafe. Ku bijyanye n'ama swimming pool cyangwa se aho abantu bogera, arafunguye ku bana bose b'imyaka 18 ndetse no munsi yaho abantu barenga 20, ndetse ababyeyi, abareba abana, abashinzwe abana bemerewe kuja guhagararira abana babo kugira ngo abana babo boge bari kubareba. Inyigisho zigisha abantu koga nazo zigomba gukomeza nk'ibisanzwe. Hanyuma swimming pool zindi zo mu nzu nazo zemerewe gufungura kugira ngo azozahiga umwe kuri umwe biga, ariko buri somo ritarenza abantu 10. Nimba ufite ukeneye andi makuru ku burambuye cyangwa se ufite ikibazo, wahamagara kesi waka wawe cyangwa se ugahamagara nimero zikurikira: 0 3 58 31 61 57. Murakoze cyane.